ZanuMusicBlog.co.
Come on, catch him with ya. He'll be the sharpest. The bra. It's a boy, get jazzy. Get a trusty boy, Timba.
Just busy. Vamubika kule kuna kustamwa Vamuandu sofia chinangwa Nga ya pena lolo kumutana zindangwa
Ukute kuwani kufensi Nga Afrika bonzi kuchinja na face Kazala nge kumweba fuzeki Ukute kuwani kufensi Ikufensi Ukute kuwani kufensi Ikufensi Ukute kuwani kufensi Ukute kuwani kufensi Fancy, if what you got to be banga na sensi, but other than that, she's in violence and I came to Mutianga or not to the messy. Area ya chico fancy, Pulaza, what if Puana na Pukubika Padaza? The Kulila Kuatini Bamaza, Makoi, the Chingi Chapin Caponanza. Bamubika Kuchambua, Bamubika Kuyakuno Kuchitambua, Bamua Lucia Fesoko Power, no, the Tiweki Kulipeta.
Bamubika Kuchamua, Bamubika Kuyakuna Kustamua. Bomwani sofia china nganga ya pena lolo kumutana zindanga
Ukute kuwani kufensi nga Afrika bonzi kuchinja na face Kazala nge kumweba fuzeki Ukute kuwani kufensi Ikufensi Ukute kuwani kufensi Ikufensi Ukute kuwani kufensi Ukute kuwani kufensi Ikufensi
Bamubika kufensi Nanguna sokula tapanga sensi Ola ninda la mapili la mumalesi Sale fili hapo seven kesi Mulike baby li ilachula Wali mchini koyo wasula Wali eno la imono watula Wali tuba ulingandiene ukula Ukubo mtu wanganda kia munguno Nangu wali mubika mwisumbu Nanchina saba kulia fiumbu Mufilika na tatu ya musumbu Bamubika kuchamwa Bamubika kule kuna kustamwa Bamuandu sofia china nganga ya pena lolo kumutana zindanga
Ukute kuwani kufensi nga Afrika bonzi kuchinja na face Kazala nge kumweba fuzeki Ukute kuwani kufensi Ikufensi Ukute kuwani kufensi Ikufensi Ukute kuwani kufensi Ukute kuwani kufensi Mandoda, Matifubu Nami Mona Bama Kai Kai,
Rancho
Manasatu,
Kenji,
Totosea, Chrissy, Eje, Bati Wate, Nakumona, Matira, Pai, Jimmy Kwai, he'll be the sharpest. In a house, Bob J.